Radio Pulpit, 657 AM.
Ke le dumedisa ka moka ka lebitso le tletse go matla le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nazareth. I greet you all children of God in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Le ke lengwe la matjaji le o morena a re diretse go lona gore re thabe re hlalale ka re ga lona. Go sena taba gore ikhwetsa ka re ga seemo se se jwang, go sena taba gore ka ba re kwile go ba re boneng, go sena le taba gore ba re ba ratang ba ka ba sa tsoge botse go ba fitile lefatsheng la ka keno ka taba ya lehu a meoya ya bona e thobaleleng ka khutso. Ba gesho modimo wa rena wa tshepagala ke modimo le tjatjing la legono, ke yena ramatla ka moka, ke yena motala wa mabaka, ke mogwetswa a le gona, ke modula a le gona, ke taugolo ya leloko la Juda, ke modimo wa go tshepagala le kare ga diemo tsa go se tshepise. Nkoreyeng gote, as we are reading from the book of Joshua chapter 1 verse 5, that is Joshua chapter 1 verse 5, and it reads as follows: No one will be able to defeat you as long as you live. I will be with you as I was with Moses. I will always be with you. I will never abandon you. Let me repeat it. No one will be able to defeat you as long as you live. I will be with you as I was with Moses. I will always be with you. I will never abandon you. Father God, we thank you for your word that is alive, your word that is powerful, your word that will never go out and come back void. Help us with your word, O God. Encourage us with your word. Minister to us with your word. Above all else, Father, we pray that you rebuke us with your word. We ask all this in Jesus' name. Amen. Ba re sho le ke lona le ntshela morena cha tshinla le gono ke ona mahebetswa ke modimo ka sebele le ntshela morena le tshwella pele go bolela le nna le wena le ntshela morena le le go seetsa dina wontsha rena ba re sho ka le ntshile re a phela ka le ntshile re a kokotlela ka le ntshile re a fola ka le ntshile re a golega modimo a khutso a re se go fatshe ya le bebele bolela mantsha gore ga gona wa tlo go yema pele ga gago matjatji ka moka o sa phela ere nke le botse ba theletse di tlo tshelela di yema ka moka mara gona wa tlo go yema pele ga gago matjatji ka moka o sa phela ba ka go bolelela tsona ba ka go seba ka tsela ba e rata but no one will be able to defeat you. God is with you wherever you go. God is with you what in whatever that you do. God is with you mo shuma go gona o seke wa di dumelela di emo go go tshokotsa o seke wa dumelela mabaka go tshela le thabo wena dula ka re ga tshepiso ya modimo ya go ra gona motho wa tla ya mampele ga gago o tlo ba le wena mo go tlhemo ya go gona o tlo ba le wena bushigo le motsegare modimo o tlo ba le wena mo dula go gona mo shuma go gona mo sepela go gona le o nyakana le moshumo o tlo ba wena modimo a khutso a re se go fatshe ere nke le botse ke rata modimo ka hore di tshepiso tsa gagwe ka moka wa di phetagatsa he modimo a re a gona wa tlo go yema pele ga gago a gona wa tla ba go shira a gona wa ka tshe ntsho go fatshe ya gago a gona wa tlo tshe ampholo ya gago e tshelela ina le libitso la gago go timo ga yona ke tshepiso ye modimo a go fa go yona ene o tlo tsheleletsa e ka re amen. No one will be able to defeat you. No one will stand before you. Ore jalo morena ora gona motho wa ka yema mpile ga gago yena modimo a sa phela o tlo yo go loela modimo o tlo yo go shetsa modimo o tlo yo go thusa. As long as he lives, he will stand for you, he will fight for you, he will defeat you, he will protect you, he will heal you, he will provide for you whatever that you are in need of. off. God is there for you. Go go tusha. Go go na mudimo. Go go matlafacha. Go go na mudimo. Go go yeta pele. Go go na mudimo. Go go tshwara ka letsogo la gagwe le letona. Wa tseba yo ithetisha. Ka re ga seemo sa gago. Lebitso la morena le boka. Or I will be with you as I was with Moses. Ke tlo ba le wena. Ka tsela ke bile nka ba le Moshe. Ke bile ka ba le yena Moshe. Ka sepela le yena. Ke bile le Moshe. Ka moyeta pele. Ke bile le Moshe. Ka motlatla. Ke bile le Moshe. Ka mothusa. Le wena ke tlo ba le wena. Ka tsela ke bile le Moshe ka yona. O seke wa tshoga. O seke wa belayela. Nna ke tlo ba le wena. O re jolo morena. E reng ke le botse ba gešo. Go bosejwa. Go yo hwetsa tshepiso. Ee jole go tswa go morena. Rena re le batho re a tshepišana. Ra fetola dikgopolo. Ra tshepišana. Ra yo lesana. Wa tseba motho yo go tshepiša. A yo go latlha. Motho wa go tshepisitše. A yo ikgatholla wena. Motho o la go tshepisitše. Ebile o kretsa go thomile. O sanka wa mo gopela. Motho wa go tshepiša. A kwa bose. A go tshepiša motho. A kwa se a se kwa. Marere ke go botse. A tlhanama. Bjale ka motho. A fetola kgopolo. Bjale ka motho. A fetola monagano. A ba lebala. Tshepišo ya gage. A bona e kare. E a ka itsweleletša. Wa tseba o tlo ba wa fetola le mmala. Wa tseba o tla tsoga o le mohume. Marere ke go botse. Lentswe la morena le re, I will always be with you. Modimo wa khutso a re segofatse, nna ke tlo phela ke na le wena. O ka bo sa mpone, but I will always be with you. O ka bo sa nkwe, mare ke tlo phela ke na le wena. Mo o sepelago gona ke na le wena. Mo o dulago gona ke na le wena. Mo o phelago gona ke na le wena. O re jalo morena, e reng ke le botse ba gešo. Ka re ga diemo ka moka, a re mo tshepe Modimo. Or I will be with you. I will never abandon you. Nka seke ka go leselela. Nka seke ka go tlogela. Nka seke ka go latlha. Bjale ka Modimo. Ke tlo tswela pele. Ke na le wena. Ke tlo tswela pele. Ke sepela le wena. Ke tlo tswela pele. Ke go yeta pele. Ke tlo tswela pele. Ke go thusa. Ke tlo tswela pele. Ke go fodisa. Ke tlo tswela pele. Ke go abela. I will always be with you. Wa kwe mantšwa he motho a ka go botsa mantšwa go tswana le ya are I will always be with you. O hwetsa khomotso ka re ga mantšwa o hwetsa kholofelo ka re ga mantšwa tshepiso ya ona e tswella pele go phela ka re ga bophelo ba gago tshepiso ya ona e tswella pele go matlafatsa o yo matlafatsa ke tshepiso o sanka wa itshwara ka letsogo wa tseba wa yo matlafala fela go yo kwa gore I will always be with you. Modimo a khutso a re shogofatse na amen yela e sa le gona na ke rata Modimo ka gore a fetolwe ke diemo ke rata Modimo ka gore a re fe ditshepiso gona le se a se kwa ke rata Modimo ka gore ditshepiso ka moka wa diphetagatsa a tshwanele nna le wena ba go fetola kgopolo a tshwanele nna le wena ba go itebatsa a tshwanele nna le wena ba go lebala tse ka moka ra ba ra lebala le ditshepiso tse re ditshepisitse Modimo lebitso la morena le bokwe na nka gwetsa amen na bibele ka e bolela mantšore no one will be able to defeat you as long as you live. O sa phela wena a gona motho a ka go fenyang wena wena o sa phela a gona motho a ka go gakantsha ba ka di leka ka moka he wena o sa phela na Modimo ke tlo go lwela he wena o sa phela na Modimo ke tlo go thusa he o sa phela na Modimo ke tlo itsweleletsa ka re ga seemo sa gago a gona motho wa ka ema mpela ga gago a gona motho wa ka ema mpela ga tswelelelo wa gago a gona motho wa ka emang pela ga tshogofatso ya gago a gona motho wa ka ema pela ga family ya gago ke tlo ba le wena bjale ka Modimo ke tlo go yeta pele bjale ka Modimo ke tlo go thusa bjale ka Modimo ke tlo go tshwara ka letsogo le letona bjale ka Modimo ka go shireletsa ka go makafatsa ka go boloka ka go fodisa Modimo a khutso a re shofatse na amenisa le gona ba re shona tsepiso shi cha tsila le khono modimo re ke tlo ba le wena solang ka wena o sa phela nna ke tlo ba le wena he fela o sa busha moya nna ke tlo ba le wena he fela o sa balwa le ba phela nna nka seke ka go lebala mo go tle mo ke ya go ke tlo go gopola mo go tle mo sepela go le wena ke tlo phela ke na le wena le bitso la morena le boko ba re swereng ke le botse taba gholoshe ka re ga di emo ka moka he o tshepisitse nko o pheta gatse he o tshepisitse motho o seke wa tlhanama bebele bolela mantsore gona le motimo wa go kwa diloka moka gona le motimo a le go timo ore e ya gago ebe e ya awa ebe awa o seke wa tshepisa motho wa se pheta gatse o seke wa dira ditshepiso tsa go tlhoka botlhatsi he o ka o ka se gone le setsa he o ka o ka se fithelele le setsa ngwanesho motimo yana o tla tshelelela ka re ga di emo ka moka o tla itsheleletsa motimo ya ba karabo modimo o tla tshelela a thusa batho modimo o tla tshelela a re rwala bele ka se tshabasagare wena bele ka motho o seke wa tshepisa o tseba hore o ka se gone modimo wa rena wa tshepisa ka hore wa phetagatsa modimo wa rena wa tshepisa ka hore wa tshepagala modimo wa rena wa tshepisa e bile wa di tsheleletsa ka mokatse a re tshepisitse go tsona e ka reng ka gotsa amen. I will never abandon you, bro, because I will always be with you. Nka seke ka go lesetsa e bile ke tlo tswella pele ke na le wena he batho ka moka ba go ngala nna ke tlo ba le wena he batho ka moka ba go tlhanamela nna ke tlo ba le wena he batho ka moka ba go latlhella matsogo nna ke tlo ba le wena he batho ka moka ba ikgatholosa wena nna ke tlo ba le wena ke tshepiso he o modimo a re fa go yona tshatsing la legono ke tshepiso he o modimo a re fa go yona ka re ga 2022 bagesho o tlo ba le rena ka re ga letlole la bophelo o tlo sepela le rena o tlo re eta pele o tlo re thusa o tlo re matlafatsa o tlo re emisa modimo wa rena wa go loka modimo wa rena wa go tshepagala le ka re ga botshepegi ba gagwe modimo wa rena wa go itsheleletsa ka re ga diemo ka moka a re mogolofeleng bjale ka modimo a re moetiseng pele bjale ka modimo a re duleng ditshepisong tsa gagwe bjale ka modimo o seke wa boifa yena ke modimo wa ditshepiso o re o tlo phela a ena le rena ka tsela ya bana le yena o tlo ba le rena ka gare ga leeto le ka moka o tlo sepela le rena ka gare ga bophelo bo o tlo sepela le rena ka gare ga malapa a rena o tlo dula le rena ka gare ga mešomo ya rena o tlo ba le rena ka gare ga leeto la bophelo ba gešo a re mogolofele bjale ka modimo a re motshepe bjale ka modimo a re itshwareletseng ka yena bjale ka modimo e reng ke le botse wa tshepagala o ebile o lokile wa phela ebile a fetoge ka re ga diemo ka moka o tseba le go phedisa diemo tse di hwile mo go senang kgolofelo wa tswelelela a fetola diemo mo go senang tswelelelo wa tswelelela modimo a tlisa phetogo mo go senang bophelo wa tswelelela a dira dimaaka le bitso la morena le bokwe ba gešo ke modimo wa go phela ke modimo wa go tshepagala dafita ore ke setšhabelo sa gage ore ke sebo sa gage ore ke modimo wa gage o a mo tshepile le rena re mo tshepe modimo re tšhabele go yena re ikokotlele ka yena re mo lebelele bjale ka modimo re mo golofele bjale ka modimo re mmitse bjale ka modimo gore a tsebe go tswelelela ka re ga maphelo a rena gore a tsebe go ithetlisa ka re ga diemo tša rena gore tsebe go ba ngaka ka re ga maphelo a rena a tsebe go ba mothuši ka re ga ditlhoko ka moka e tsebe go ba morena mophološi wa rena ba gešo modimo a khutso a re šogofatseng modimo o lokile modimo o a phela he le ra sommone nko o mošiele sebaka a tsebe go itsweleletša ka re ga bophelo ba gago modimo a khutso a re šogofatseng le ke lona lentswe la morena tšatšing la lekgono wana go le tsebe nke a kwehle semoya o se botšang diphuthego a re rapele go tengwanešo re re morena Jesu tsena ka re ga pelo ya ka obe morena le mophulushi waka ntibalele dibitsaka ka moka o fodishe mmeli waka ngwala le bitso laka bukeng ya bophelo o nkgaogele ka le bitso le tletse go matla le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nazareth. Amen. Pastor Bridget Hawkins Hospital Ministry in Polokwane. My number is 083-335-0469. 083-335-0469. Modimo akucho arisho fache. God bless you.
From your ear to your heart, to your mouth, to your feet. Join this life on 657 AM.
For there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer request by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
You can now buy your favorite programs and series of the past 38 years on eCompanion, Radio Pulpit's own online shop. Revisit programs by beloved presenters like Justice Chungu, Cecile Berger, Esti Geldenhuys, and Pastor Aaron Jelle. Books and CDs from various authors and artists, as well as Radio Pulpit t-shirts, caps, and other branded products will also be available on eCompanion, your one-stop soul food shop. Visit radiopulpit.co.za and click on shop. T's and C's apply.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.